Wakituona wanapata homa, roho zinawachoma, wanakosa la kusema. Na washangaa wanavyosema, eti mimi ni malaya, mbona wewe unanipenda? Oh baby, tuwa kele kele, ongeza la kuhaba tele tele, nipige kapele pele, magoli samata. Washeka pilipili kwenye bedi baby, ni kilikili adi niseme ukweli kweli, na kupenda sana.
I love you.
Nikiwa na we love, na enjoy na fulahi. Ukiwa mbali sijiwezi, in my heart I'm going crazy. Now I realize, penzi lako alini boy, kwako sihemi siko hoi, mimi nyanga nyanga hoi. Oh baby, tuwa kele kele, ongeza la kuhaba tele tele, nipige kapele pele, magoli samata. Niwashe kapili pili, kwenye bedi baby ni kilikili, adi niseme ukweli kweli, na kupenda sana.
I love you. I love you.
Mabu music, baby.